Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika November 20 kuya ku 26. Yiba nesibindi futhi uthathe isinyathelo. Yiba nesibindi, uqine futhi uthathe isinyathelo. Ungesabi noma wethuke ngoba uJehova unawe. Eyokuqala iZikronike 28 verse 20. Izingoma u 60 no 29. Ungaphendula kanjani? Intsha kanye nabazali bangasibonisa kanjani isibindi? Odada sebekhulile kungase kudingeke babe nesibindi sokwenzani. Abazalwana ababhabhathiziwe bangabonisa kanjani ukuthi banesibindi? Izigaba 1 no 2 imibuzo. A. Yisiphi isabelo esibalulekile sanikwa uSolomoni? B. Kungani uDavida ayekhathazekile ngoSolomoni? USolomoni wanikwa isabelo sokwengamela umsebenzi owawubaluleke kakhulu emlandweni wokwakha ithempeli laseJerusalema. Lelo thempeli kwakumelwe libe lihle ngokwedlulele futhi lihluke kakhulu ngobuhle kuwo wonke amazwe. Okubaluleke nakakhulu ukuthi ithempeli lalizoba yindlu kaJehova uNkulunkulu weqiniso. UJehova wakhipha isiqondiso sokuba kube uSolomoni owengamela lo msebenzi. Eyokuqala iZikronike 22 verse 1 5 no 9 kuya ku 11. Inkosi uDavide yayiqiniseka ngokuthi uNkulunkulu wayezomsekela, kodwa uSolomoni wayemncane futhi entekenteke. Wayezoba naso yini isibindi sokwakha ithempeli? Ingabe ukuba mncane nokuba ntekenteke kwakuzomvimba angawenzi umsebenzi? Ukuze uSolomoni aphumelele, kwakuzodingeka abe nesibindi futhi athathe isinyathelo. Isigaba 3. Umbuzo. Yini uSolomoni ayengayifunda endleleni uyise abonisa ngayo isibindi? Cishe uSolomoni wafunda lukhulu kuyise mayelana nokuba nesibindi. Ngesikhathi semusha, uDavide walwa nezilwane zasendle ezazithatha izimvu zikayise. Wabonisa isibindi esikhulu lapho elwa nomdondoshiyo wesabekayo. UDavide wabulala uGoliyathi ngetshe esizwa uJehova. Isigaba 4. Umbuzo. Kungani uSolomoni kwakudingeka benesibindi? Kwakufaneleka ngempela ukuba uDavide akhuthaze uSolomoni ukuba benesibindi futhi akhe ithempeli. Eyokuqala iZikronike 28 verse 20 ithi, uDavide waqhubeka wathi kuSolomoni indodana yakhe, yiba nesibindi, uqine futhi uthathe isinyathelo. Ungesabi noma wethuke. Ngoba uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu wami, unawe. Ngeke akulahla noma kushiya uze uqedwe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova. Ukuba uSolomoni wantula isibindi, ukwesaba kwakungamkhwantabalisa, futhi ukungenzi lutho kwakungaba kubi kakhulu kunokwehluleka. Isigaba 5. Umbuzo. Kungani kudingeka sibe nesibindi? NjengoSolomoni, sidinga usizo lukaJehova ukuze sikwazi ukuba nesibindi futhi sikwazi ukufeza umsebenzi esiwunikiwe. Ukuze sifinyelele lowo mgomo, singacabanga ngezibonelo zabantu basendulo ababonisa isibindi. Singacabanga nangendlela esingasibonisa ngayo isibindi nesingawufeza ngayo umsebenzi wethu. Izibonelo zabantu ababonisa isibindi. Isigaba 6. Umbuzo. Yini oyithandayo ngesibindi sikaJosefa? Cabanga ngesibindi esaboniswa uJosefa lapho umkaPotifaro emyenga ukubalale naye. Cishe wayazi ukuthi wayengabhekana nemiphumela ebuhlungu ma enqaba. Noma kunjalo, kunokubalale naye, waba nesibindi, wathatha isinyathelo esiwujuqu. Isigaba 7. Umbuzo. Chaza indlela uRahabi asibonisa ngayo isibindi. Omunye owabonisa isibindi, uRahabi. Lapho izinhloli zakwa-Israyeli zifika endlini yakhe eJericho, wayengase agajwe ukwesaba bese ezixosha. Kodwa ngesibindi, wazifihla lezi zinhloli ezimbili, futhi wazisiza zabaleka ngenxa yokuthi wayethembele kuJehova. uRahabi wakwamukela ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso, futhi wayeqiniseka ngokuthi ngandlela thile wayezolinika ama-Israyeli izwe labo. Akavumelanga ukwesaba abanye noma ukwesaba inkosi yaseJericho namabutho ayo kumkhwantabalise. Kunalokho, wenza ngendlela eyabangela ukuba yena nomndeni wakhe basinde. Isigaba 8. Umbuzo. Isibindi sikaJesu saba namuphi umthelela kubapostoli bakhe? Abapostoli bakaJesu abathembekile babeka isibonelo esihle sokuba nesibindi. Babeyibonile indlela uJesu ayenesibindi ngayo. Leso sibonelo sabasiza baba nesibindi. Lapho bephikiswa abasadusi, abapostoli abayekanga ukufundisa ngoJesu. Isigaba 9. Umbuzo. Eyesibili kaTimoteyu 1 verse 7 isisiza kanjani sibone ukuthi singasithola kubani isibindi? UJosefa, uRahabi, uJesu nabapostoli babonisa ukuthi babenesibindi esabasiza benze okufanele. Abazange babe nesibindi ngenxa yokuthi babezethemba ngokweqile. Baba nesibindi ngoba babethembele kuJehova. Nathi sibhekana nezimo ezidinga sibe nesibindi. Kunokuthi sithembele emandleni ethu, kumelwe sithembele kuJehova. Esibili kaTimoteyu 1 verse 7 ithi, ngoba uNkulunkulu akasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla, nowothando, nokuhluzeka kwengqondo. Ake sixoxe ngezindawo ezimbili okudingeka sibe nesibindi kuzo. Emindenini yethu, nasebandleni. Izimo ezidinga isibindi. Isigaba 10. Umbuzo. Kungani intsha engamaKristu kudingeka ibe nesibindi? Intsha engamaKristu ibhekana nezimo ezidinga ukuba ibe nesibindi ukuze ikhonze uJehova. Ingafunda futhi ilingise isibonelo sikaSolomoni njengoba abonisa isibindi lapho yenza izinqumo ezihlakaniphile ukuze akhe ithempeli. Nakuba intshe ngamaKristu kufanele ithole isiqondiso kubazali bayo, kunezinqumo ezibalulekile okufanele izenzele zona. Kudingeka ibe nesibindi ukuze yenze izinqumo ezihlakaniphile mayelana nokukhetha abangani abahle, ezokuzijabulisa ezihlanzekile, ukuziphatha kahle nokubhabhathizwa. Kudingeka lentsha ibe nesibindi ngoba ilwa nethonya likaSathane, okunguye oklolodela uNkulunkulu. Izigaba 11 no 12 imibuzo. A. UMose wasibonisa kanjani isibindi? B. Intsha ingasilingisa kanjani isibonelo sikaMose? Esinye isinqumo esibalulekile intsha okumelwe isenze sihilela imigomo yayo. Kwamanye amazwe, intsha iququzelwa ukuba izibekele imigomo yemfundo ephakeme nokuthola umsebenzi oholela kahle. Kwamanye amazwe, izimo zomnotho zingabangela ukuba intsha ibone sengathi kumelwe igxile ekusebenzeni ukuze isize imindeni yayo. Uma nawe usesimweni esifanayo, cabanga ngesibonelo sikaMose. Ukukhuliswa indodakazi kaFaro kwakungenza uMose azibekele umgomo wokuvelela noma wokuceba. Kungenzeka ukuthi umndeni wakubo waseGibhithe, othisha nabeluleki, babemcindezela ukuba enze lokho. UMose akavumelanga ukunqotshwa yilezo zincindezi. Kunalokho, ngesibindi wamelela ukukhulekela kweqiniso. Washiya ingcebo yaseGibhithe, wathembela kuJehova. Leso sinqumo sabangela ukuba uMose abusiswe uJehova, futhi nakanjani uyothola izibusiso eziningi esikhathini esizayo. Ngendlela efanayo, uJehova uzoyibusisa intsha enesibindi ebeka inkonzo nombuso okuqala ekuphileni kwayo. Uzoyisiza ikwazi ukunakekela izidingo zemindeni yayo. Ngekhulu lokuqala, lapho eseyinsizwa, uTimoteyu wagxile enkonzweni futhi nawe ungenza okufanayo. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Isihloko esithi, sebenzisa imigomo engokomoya ukuze ukhazimulise umdali wakho, kuyinqaba yokulinda kaJulayi 15, 2004, sinezinto ongazenza ukuze uzibekele imigomo ngokomoya. Umbhalo waphansi uyaphela. EyabaseFiliphi 2 verse 19 kuya ku-22 ithi, mina ngithemba enkosini uJesu ukuthumela kini uTimoteyu ngokushesha ukuze ngibe ngumphefumulo owenamileyo lapho ngizwa ngezinto eziphathelene nani. Ngoba anginaye omunye onesimo esinjengesakhe, oyozinakekela ngobuqotho izinto eziphathelene nani. Ngoba bonke abanye bazifunela izinzuzo zabo siqu, hayi ezikaKristu Jesu. Kodwa niyabazi ubufakazi abunikeza ngaye ngokwakhe, ukuthi njengomntwana osebenza noyise, wazigqilaza kanye nami ekuqhutshekiselweni phambili kwezindaba ezinhle. Isigaba 13. Umbuzo. Kungani udade osemusha kwadingeka abe nesibindi sokufeza umgomo wakhe? Udade wethu wase-Alabama, e-USA, kwadingeka abe nesibindi ukuze azibekele imigomo ngokomoya. Uthi, ngesikhathi ngisakhula, nganginamahloni. Ngangingakwazi ngisho nokukhuluma nabantu eholo lombuso. Ayisaphathwa-ke yokungqongqoza emizini yabantu engingabazi nhlobo. Esizwa abazali bakhe nabanye ebandleni, lo mKristu osemusha wakwazi ukufinyelela umgomo wakhe wokuba yiphayona elivamile. Uthi, izwe likaSathane liququzela imfundo ephakeme, udumo, imali, nokuba nezinto eziningi ezibonakalayo njengokuba nemigomo emihle. Izikhathi eziningi leyo migomo ayifezeki, ikwenza ucindezeleke futhi udangale. Nokho, ukukhonza uJehova kungenza ngijabule futhi nganeliseke. Isigaba 14. Umbuzo. Yiziphi izimo ezidinga ukuba abazali abangamaKristu babe nesibindi? Abazali abangamaKristu nabo kudingeka babe nesibindi. Ngokwesibonelo, izikhathi eziningi umqashi wakho angase akucele ukuba usebenze isikhathi esithe xaxa ebusuku noma ngezimpelasonto. Izikhathi okungenzeka uhlele ukwenza ngazo ukukhulekela komkhaya, ukuya ensimini nokuya emhlanganweni yobuKristu. Kudingeka ube nesibindi ukuze ukwazi ukwenqaba izicelo ezinjalo, futhi ubekele izingane zakho isibonelo esihle. Noma mhlawumbe abazali abathile ebandleni bavumela izingane zabo zenze izinto ongafuni zenziwe ingane yakho. Labo bazali bangase bakubuze ukuthi kungani ingane yakho ingazenzi lezo zinto. Ngesibindi, uyokwazi yini ukuchaza ngokuhlakaniphi isizathu sesinqumo sakho? Isigaba 15. Umbuzo. Ihubo 37 verse 25 neyamaHebheru 13 verse 5 ingabasiza kanjani abazali ukuba babe nesibindi? Sisuke sibonisa isibindi lapho sisiza izingane zethu zizibekele futhi zifinyelele imigomo ngokomoya. Ngokwesibonelo, abanye abazali bangase banqikaze ukukhuthaza izingane zabo ukuba ziphayone, zikhonze endingekweni, eBethel noma zisize kwakhiweni kwezakhiwo zenhlangano. Abazali bangase besaba ukuthi izingane zabo ngeke zikwazi ukubanakekela lapho sebegugile. Nokho, abazali abahlakaniphile babonisa ukuthi banesibindi futhi baba nokholo ezithembisweni zikaJehova. Ihubo 37 verse 25 lithi, ngangiyinsizwa, manje ngikhulile, nokho angizange ngimbono olungileyo eshiywe ngokuphelele, noma inzalo yakhe iphanza isinkwa. EyamaHebheru 13 verse 5 ithi, indlela yenu yokuphila mayingabi nalo uthando lwemali, naneliswe izinto ezikhona, ngoba uthe, angisoze ngakushiya noma ngikulahle nganoma yiyiphi indlela. Enye indlela ongabonisa ngayo ukuthi unesibindi futhi uthembele kuJehova, ukusiza ingane yakho ukuba nayo ibe nesibindi futhi ithembele kuJehova. Isigaba 16. Umbuzo. Abanye abazali baye bazisiza kanjani izingane zabo zabeka imigomo ngokomoya, futhi lokho kuzuzise kanjani? Abazali base-United States basiza izingane zabo zazibekela imigomo ngokomoya. Umyeni uthi, ngaphambi kokuba izingane zethu zifunde ukukhuluma nokuhamba, sasizixoxela ngenjabulo yokuphayona nokukhonza ibandla. Manje, lona sekuwumgomo wazo. Ukuba nemigomo ngokomoya nokufuna ukuyifinyelela, kusiza izingane zethu zikwazi ukumelana nezincindezi ezilethwa isimiso sikaSathane, nokugxila kokubaluleke kakhulu, uJehova. Umzalwane onezingane ezimbili wabhala, Abazali abaningi bachitha isikhathi esiningi futhi basebenzise imali eningi ukuze basize izingane zabo zifinyelele imigomo kwezemidlalo, kwezokuzijabulisa nakwezemfundo. Kanti kunengqondo ukuchitha isikhathi nokusebenzisa imali ukuze usize izingane zakho zifinyelele imigomo ezozisiza zihlale zinobuhlobo obuhle noJehova. Kwasijabulisa ngempela ukubona izingane zethu zifinyelela imigomo engokomoya nokusebenza nazo enkonzweni. Qiniseka ngokuthi uNkulunkulu uzobabusisa abazali abasiza izingane zabo zibeke futhi zifinyelele imigomo engokomoya. Ukubonisa isibindi ebandleni. Isigaba 17, umbuzo. Yisho izibonelo zokubonisa isibindi ebandleni lobuKristu. Kunesidingo sokubonisa isibindi nasebandleni. Ngokwesibonelo, abadala kudingeka babe nesibindi lapho besingatha izindaba zokwahlulela noma lapho besiza labo ababhekene nezimo ezisongela ukuphila. Abanye abadala bavakashela iziboshwa ukuze bazifundise ngoNkulunkulu. Uthiwani ngodada abangashadile? Manje asemaningi amathubo okwandisa inkonzo avulekele odade abangashadile njengokuphayona, ukukhonza endingekweni, ukusebenza eminyangweni obizwa ngokuthi i-local design construction noma ukubhalisa esikoleni sabashumayeli bevangeli lombuso. Abanye baze ngisho baye esikoleni saseGilead. Isigaba 18, umbuzo. Odada sebekhulile bangasibonisa kanjani isibindi? Abesifazana sebekhulile bayisibusiso ebandleni. Ave sibathanda labo dadewethu. Abanye kungenzeka basakwazi ukwenza izinto ababekwazi ukuzenza ngaphambili enkonzweni kaNkulunkulu. Kodwa bangasibonisa isibindi futhi bathathe isinyathelo. UThithu 2 verse 3 kuya ku-5 uthi, ngokufanayo, abesifazana sebekhulile mabaziphathe ngenhlonipho, bangabi abanyundelayo, futhi bangabi izigqila zewayini eliningi, babe abafundisi bokuhle, ukuze basangulukise abesifazana basebasha, ukuba bathanda abayeni babo, bathanda abantwana babo, babe abahluzekile engqondweni, abamsulwa, abasebenzayo ekhaya, abahle, abazithobayo kubayeni babo, ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Ngokwesibonelo, udade osekhulile kudingeka abe nesibindi uma ecelwa ukuba akhulume nodade osemusha mayelana nokugqoka ngesizotha. Ngeke aze amthethise ngendlela agqoka ngayo, kodwa angase asize lona osemusha abone ukuthi indlela agqoka ngayo ingase ibalimaze abanye. Isenzo esinjalo sothando singaba nomphumela omuhle. Isigaba 19, imibuzo. A. Abazalwana ababhabhathiziwe bangaba kanjani nesibindi? B. EyabaseFiliphi 2 verse 13 nesahluko 4 verse 13 ingabasiza kanjani abazalwane babe nesibindi? Abanye okufanele babe nesibindi futhi bathathe isinyathelo, abazalwana ababhabhathiziwe. Amadoda anesibindi azimisele ukwamukela amalungelo engeziwe ayisibusiso ebandleni. Nokho, abanye bangase banqikaze. Mhlawumbe umzalwane wenza amaphutha ngesikhathi esidlule, futhi manje uzibone ngakufanelekeli ukuba yinceku ekhonzayo noma umdala. Omunye umzalwane angase azenyeze, acabange ukuthi ngeke senze kahle isabelo esithile. Uma uzizwa ngaleyo ndlela, uJehova ngakusiza ube nesibindi. EyabaseFiliphi 2 verse 13 ithi, ngoba uNkulunkulu nguye osebenza ngaphakathi kini ngentando yakhe ukuze nithande futhi nenze. EyabaseFiliphi 4 verse 13 ithi, nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla. Khumbula ukuthi ngesinye isikhathi uMose wayezibone ngakufanelekeli ukwenza isabelo ayesinikwe uNkulunkulu. Noma kunjalo, uJehova wamsiza futhi ngokuhamba kwesikhathi uMose waba nesibindi sokwenza umsebenzi wakhe. Umzalwane obhabhathiziwe angaba nesibindi esifanayo ngokuthandaza acele uNkulunkulu ukuba amsize futhi afunde iBhayibheli nsuku zonke. Ukucabangisisa ngabantu ababonisa isibindi nakho kungamsiza. Ngokuthobeka, angacela abadala bamqeqeshe bese ekhuthalela ukusiza kunoma yini. Sinxusa bonke abazalwana ababhabhathiziwe ukuba babe nesibindi futhi basebenze kanzima ebandleni. UJehova unawe. Izigaba 20 no-21 imibuzo. A. UDavide wamqinisekisa ngani uSolomoni? B. Yini thina esingaqiniseka ngayo? Inkosi uDavide yakhumbuza uSolomoni ukuthi uJehova wayeyoba naye aze aqede ukwakha ithempeli. USolomoni wawagxilisa engqondweni nasenhliziyweni yakhe amazwi kayise, futhi akavumelanga ukububusha bakhe nokuntula kwakhe ulwazi kumvimbe ekufezeni isabelo sakhe. Wabonisa isibindi, wathatha isinyathelo, futhi ngosizo likaNkulunkulu waqeda ukwakha ithempeli elibabazekayo ngeminyaka engu-7 nesigamo. Njengoba nje uJehova asiza uSolomoni, nathi angasisiza sibe nesibindi, futhi sifeze umsebenzi wethu emindenini yethu nasebandleni. Lapho sibonisa isibindi ekukhulekeleni kwethu uJehova, singaqiniseka ngokuthi uzosibusisa, manje nasesikhathini esizayo. Ngakho-ke, yiba nesibindi futhi uthathe isinyathelo. Sesiphelile isihloko.